kuomba nerea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sani yake, mlete nitamlea. Usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sani yake.
Huenda kawa Obama, hata wale Amerika. Huenda kawa Lupita, Oscar nazo akashinda.
Huenda kawa Wanyama, acheze soka Uingereza. Huenda kawa Kenyatta, mwanzilishi wa taifa.
Na kuomba nerea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sani yake, lete nitamlea. Usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sani yake,
nitamlea mami yangu.
Huenda kawa Madai, ailinde mazingira. Huenda kawa Makeba, nyimbo nzuri akatunga.
Huenda kawa Nyerere, aongoze Tanzania. Huenda kawa Mandela, mkombozi wa Afrika.
Na kuomba nerea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sani yake, lete nitamlea. Usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sani yake.
Kagame atawale, Jaramogi Odinga tuungane. Huenda kawa Tom Mboya, huenda kawa Rudisha, huenda kawa Malaika Mungu ametupatia.
Huenda kawa Sauti Sol, huenda kawa Emo Senjo, huenda kawa